Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Don't worry, it's for pale professional music.
Le Mula, Samaswai.
Let's get a woman down this door. You know what it is when the air is with the team.
Nalikuwekithe kama ne wino na bombela ine na kola kukasino. Kanshi we devu ta ufwaya, nde mwoneka wino. Uno mwaka, ndeka kofi. Katefe twala kupepele la feo wonse. Chabuafi wa mwona bu sushi. Chukwatampo kuntunga fia usushi. Leka mbike putu pa tebo. Nemuenda shubombela bize bize buntura mkulwa. Kanshi we jawa shwati nabano lukwa. Uno mwaka ole ntela uka satyana. Lelo ninjana, lelo ninjana.
Nalikuwekithe kama ne wino. Lelo wacha fatumba no wino. Limi satana la mekela mushandi chipova tintaruka. Halo satana ndekera kofi.
Shidibwanda uvi.
Na papa shidevo ndekera kofi.
Chungumi omwanda we, jawashi bat ni mwana wawaya we. Satiana go away, na kupapa tande kako. Tuola filila munsenga, kweza oleya ulefwa ya wansenda. Lelo na pepa, isendo chafina na senda. Fionze vintu fiobe anisenda. Back to the sender, ishe jishinka unomua kande sangu kaninja. Wachila mwewe kunchusha, kunchusha.
Nalikuwekithe kama ne wino. Lelo wacha fatumba no wino. Limi satana la mekela mushandi chipova tintaruka. Halo satana ndekera kofi.
Shidibwanda uvi.
Na papa shidevo ndekera kofi.
Shidibwanda uvi.
Chapa
Beli gabo shila pantanshi. Ino ni 2020 na manoshi. Hali njika tekwa tina wanangu. Ntuwa bashi ya malo iwe ntaruka. Shidevo ndekera kofi.
Na papa.
Don't worry, it's for paying professional music. Cast beats on the 1-2s.
This guy on the mix, FM Tavella's a pro. 70 boxes as 12 sucker.
ZambianMusicSite.com.